sakirabe kidibe to bodo herade hejuji amen dile yedi malide mangal mudum fu min jowti om sanne yawtere amen mo mi kertani on o wakati mudum yottike ala noga e jeddi lewru novembre hitane 2022 mi wondi do Ousmane Nyali Bouli hande de Ousmane hono nyallirda
baswala malisa selli
alhamdulillah
koreje korolode
baswala
bismillah
nyali bouli hodo fu jogonda sakirabe amen hande le sembe ko boruji di
bonugol reseau telefonique anata kita lebbi kewdi joni to gawato sukabe jokkolbe ndi gendi kolliti metti mo ben kolon jiba hoto de inde juri hono gendi ndi jodderi en keban jabu dun le hello targi meden yontere de entiminiran no boyrinde ni halde hala haro caldi piide balon kuncenade hore do kabaru renugul hawalu e coupe du monde Qatar 2022
nyali buli bamako do jeyo be namasa fahi fu wana tayke do dati di hande
non jate be tayke do dati di nabugol pongaji di eskab jokol be ngad o golle yoga mabbe yo jango be universite ngaji fay e tawede faratiji won do be tawete don be kultire be ngad han o golle fa be ke be hunjininde hore ko be kasindini
yoga e hore be kumani be meriji bamako do kanyu en ka holiti wire be do sukabe jokol be gala yamire do jodal di do nokule fa ke be famtare anni ko umar wagelu kan e fatumata mayga feewni en do he
ana namasa de fay ben masade ko ayna
namasa be ko dirta do point fat do jamaade no dirta deuxième point bangé nano mayo ngo sukab jokolbe hewbe kanyen gonde sutud don banana e be chorra jabotobe
bon en baran e debure
o golle ni min gollata tafon fada men hemde golle go e mbay wande balde nay tawe wala ko min ke golle wala leydindi
do tayde fu beedo sukabbe ngala yemirore non kanko no dirta fili dabo sisoko gote gollo le meri commune tatobo do bomoko do hollitiri wite o wile ko warto ko be nanto hen dati
non tous nous le voyons
mi fum en jadon sa da ngabba pon meri wala yamar mun wakati fum min jiltoto min teta be jaguji mabbe min ganda dum meriga min jukka be ko yata ujinaji tati farrati wan hen e dum jiba circulation kulleji de be chotata di jati min anda feito iurat
ils sont venus d'où
mi citeden wida sodobe wombe don be kay kuliti tan belti sanne e gollidi sukabe golatle o do nokku
nyali boli mi kotiram sadio la les region kay to wonto arugol himbel be yadele da maji di golle mo sukab jokolbe hebata e mudun san
e non jati sukab jokolbe hewbe wonno dorbobe katakatani ngaji fa keba hunjininde hore almusadaji mo ben be sukab en donnobe di moto ngaji le nokuje damaje e be naba gollobe le damaje be le nokuje njata hono dondade chakuji fa yottade lope aniko musa male sisugo hebinen tagal ko iwi koropoto e sajula anawara kilometre ji nogay do faccitango umar waygalo e fatmata mayga
makan kamara yo donno moto ngaji ko tati li damaje ton o wi dum wonde faaba demo ko nayri bangal almusadaaji
bokuru
do chaakuuji kaaji itta le damaje nabammi le ci wakkatiji naba yimbe njohobe le damaje de saate le nyaloma de wayi hemde ko yaata ujunaaji sappo
o do golle an nafasanne non suko goddo kasen mum min kawriti don ana mosa wi balde tati wadi le nokko o
e chamamba
midan keba hen hunde sanne hakkunde do e nyafala chaakuru futteme didi min nabirta tawene katakatani am o an wayi ho ida ko yaata chaakuji debbe ida koropoto yaade sajula chaakuru fu temere jeegom min nabirta yaga be jaati do chaakuji sappo fu ndokkam mi chaakuru goto mere mere
la rebo soro
chagal dunugol moto ngay katakatani do damaje de jaguji kewdi an ngade ton
nyali boli somi iwi kayi mi kotiran kila kiloji joyi fan mada yottaade kangaba yidoyde suka debbo nyenyo pioto hud
alisi o kabo debbo an nodire nena jabati o mo jole galle jabati e mawbe gondo to kelato andi ko hamsidu tour hebine tiagal ko iwi kila do faccitango sita sidibe e fatumata mayga
o suka debbo nodirteedo neene jabaati yottotodo dubi sappo e joyi ana hoɗa hoddina weller ɗum fuu le wi makko oɗo meeli jokkude laawol ñeñaagu ko taweri saara makko
kila bala jabati
min nani inde kila bala jabati kanye yamuru no ɓe ñimirata ha ɗum waɗi so min naati hen ille e mammiraɓe amen jimi mun e min ñemminata e wi mankaɓe sa yiya ɗo yoppa siima tawan singoɗo jowɗa
gerali bila
ana tiidi yi a suka debbo hodo hoddu lewi nene jabati on
musoddi telephone
ana fandi rewbe piobe guitar min mi de fiya guitar mi yele leede kewdi wonbe korata ko figol an guitar faaso be ngi e dum haynobe sanne
ko fankenela
lewi neno o wi on du o hebde nyalane le hodugo makko hoddu on le leedi mali kay tiagal leedi mali dum ko am setti tour hebni siyu tamani yude kila
dum nabata e yawtere amen minimag min magi amen nyalo mo hande o nabiran en gawo nyali buni fami kala to tiddala pawido he